what's a take about we? You know I belong to we, we be together, baby. You know I belong to we, suddenly you change your mind. You're telling me your mama won't let you be mine. Why? Kuse ba chikonde momo tema tele follow taiwe. Wokana see ya since angala niza mali laine. I demonstrate that so many times to you, I really want ya. Na kukonda cheku dala baza kalemfana. What move? Una chinji janeti. Tiye tipange banza yetu baby. Don't let your mama destroy what we have. We coming from afar, we coming from afar. Useba mwe sivutila.
Nisi wakale ani makolo bako sibani food. Nisi bakale baby, banja yako sinikona. Janeti wa ujewe, ndalama sizinga kukule. Ai, Janeti wa ujewe, uko ndatelane. Usi walini.
Siwezi kupenda mtu mwingine bila yako wewe mama. Nisi wa makolo siwa nifuna. Makuti mwamuna alibenchito. Aga kutenga muzari ya chanja. Umwa ume tetulwa mami. Awe tetulwa mami. Umwa ume tetulwa mami. Awe tetulwa mami. Kichemba cha ako sule kupleno kuhu. Awe tetulwa mwame. Wenane wachiza mwachikondelano. Siba siba mapulani yatu. Awezi wanifuna. Awezi wanifuna.
Nisi wakale ani makolo bako siwanifuna. Nisi wakale baby, banja yako sinikona. Janeti wa ujewe, ndalama sizinga kukule. Ai, Janeti wa ujewe, uko ndatela ne. Usi walini.
Tifani golembe kila tisaleme. Shikundi ni babili tisaleme. Tifani golembe kila tisaleme. Shikundi ni babili tisaleme.
Nisi wakale ani makolo bako siwanifuna. Nisi wakale baby, banja yako sinikona. Janeti wa ujewe, ndalama sizinga kukule. Ai, Janeti wa ujewe, uko ndatela ne. Usi walini.
International.